Bakunzi ba radio ishakwe, inshuti zacu turabasuhuje. Dusuhuje namwe mwese Abanyarwanda, Abanyarwandakazi mukurikira iradio. Dusuhuje n'abandi bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Dusuhuje kandi n'abazumva iki kiganiro n'ikindi gihe. Ndagira ngo by'umwihariko nsuhuze bagenzi banjye turi kumwe muri iki kiganiro. Hari Dr. Nkiko Nsengimana, uranyumva neza?
Ndakumva neza.
Bwana Blaise Nicyoribera, uranyumva neza?
Ndakumva neza cyane.
Ndumva badukurikira bamaze kumenyera ibi biganiro byacu ku ishema ry'umunyafurika, ishema ry'umwirabura. Ibi biganiro tumaze gukora ibice bine, iki kikaba ari igice cya gatanu. Ibi biganiro kandi byose twagiye tubikorana naba turi kumwe uyu munsi, ubwo ndavuga Dr. Nkiko Nsengimana na Bwana Blaise Nicyoribera. Igice cya mbere twagitambukiye ku itariki 16 Kanama, icya kabiri ku itariki 27 Kanama, icya gatatu ku itariki 5 Nzeri, icya kane ku itariki 26 Nzeri. Ikiro kikaba ari igice cya gatanu tubagejejeho uyu munsi, ku itariki 4 z'ukwezi k'Ukwakira umwaka w'2020. Ndibutsa abumva radio ishaka kuko tuvugira Washington DC ni muri Leta Zunze z'Amerika, tukavugira i Paris mu Bufaransa, tukavugira i Geneve mu Suisse, tukavugira ni Helsinki mu gihugu cya Finland. Mu kiganiro rero namaze kubabwira batumire turi kumwe Bwana Blaise Nicyoribera na Dr. Nkiko Nsengimana, mukaba mukigezwaho na Sixbert Musangamfura. Nagira ngo ntatinze ntabicishije amatsiko, ibi biganiro mumaze kubimenyera. Umutumire w'imena cyane cyane kubera ubushakashatsi yakoze kuri iki kibazo ndetse akabyandikaho n'igitabo nk'uko twakibabwiye, ni Bwana Blaise Nicyoribera. Ndagira ngo rero ntatinze mu magambo muhe ijambo atubwire ibyo yaduhishiye uyu munsi. Bwana Blaise Nicyoribera, ijambo ni ryawe.
Murakoze cyane, nongeye kubasuhuza no gusuhuza abatwumva bose, abayoboke b'ishyaka ryacu, Abanyarwanda bose ndabashuhuje cyane, mukomere. Nongere nibutse gatoya impamvu z'iki kiganiro ko ari kugira ngo twumve amateka yacu nk'abirabura, nk'Abanyafurika, nk'Abanyarwanda, kugira ngo tubashe kumva uburyo twakwijajara tugatora ubuyanja, tukongera tukagaruka tukisubiza umwanya wacu twahozemo nk'abantu bari ku isonga rya ry'ikiremwamuntu. Aha nkaba nakongera kwibutsa ko aho turi ahanga muri ibi bihe turimo, uko turi n'uko twibona mu ruhando rw'abandi bantu bose bo kuri iyi si, twabonye ko mbese ari nkatwe biremwa muntu bya nyuma biri inyuma y'abandi bose, kuko twahashyizwe n'abandi ariko babishatse, nta bushake twebwe tubifitemo. Ku mpamvu z'uko twagabweho ibitero by'intambara byari bigamije nyine kudushyira muri uyu mwanya turimo, ni ukuvuga kutwambura uburenganzira bwacu bwose, kutwambura imitungo yacu yose, no kugera n'aho badufataho nk'iminyago bakatugira ibicuruzwa nk'ibindi byose tubona bicuruzwa muri iyi si. Ikindi nshaka kwibutsa ni uko rero mbere y'uko tugabwaho ibitero hari amateka maremare cyane ari inyuma y'ibyo bitero. Nakwibutsa ko twebwe nk'abirabura ari twebwe biremwa muntu bya mbere byabayeho kwisi tukaba bari twebwe tubimazeho igihe kirekire imyaka myinshi cyane ibarirwa mu bihumbi amagana n'amagana kukubera izo mpamvu ari twebwe biremwa muntu twatangiye kwisunganya mbere y'ibindi byose tugashyiraho byinshi mu byo isi yose n'ubu ngubu ikigenderaho no kuvuga ngo ni twebwe ba mbere twabashije kwisunganya tugahanga icyo umuntu yakwita ubuyobozi kwiyobora ubuyobozi bw'abantu ubwami mbere na mbere byabonetse mu birabura cyane cyane muri Afurika ku buryo rero naho abirabura batangiye kwambuka imipaka bajya ku yindi migabane ibyo bintu babijyanye ari nk'umurage ari nk'agakondo bavanye muri Afurika bagenda babikwirakwiza ahandi hose kuba twarabaye abambere mu kwisunganya no guhanga ibintu byinshi abantu uyu munsi bagenderaho binasobanura ko ari natwe bambere twabashije guhanga ibintu elema za mbere za civilisation no kuvuga ni twe ba mbere twasohotse mu mibereho ya kinyeshyamba ya kinyamaswa tukinjira mu mibereho y'umuntu wuzuye ukoresha ubwonko bwe akabasha guhanga ibintu bimworohereza imibereho mu buzima bwe bwa buri munsi ahereye ku
none se Bwana Blaise nicyo ribera ko nyine ndavuga nk'ibi ngibi byo kuguti nitwe twabanje gukerebuka mbere y'abo bandi ko abazungu hari ukuntu bumvikanisha ko ngo baza muri Afurika cyane cyane ko mu gifaransa baravuga ngo ni mission civilisatrice ari ukuvuga mbese ko ngo baje gukura ubunyamaswa mu Banyafurika ni nk'aho bumvikanisha ko baje bagasanga tukiba mu bihuru mbese tutaragi ubuntu bakaba baranasobanuraga n'ibyo bakoraga muri Afurika nk'aho bagiye kudukura ibuzimu bakatuzana ubuntu urabivugaho iki ni hehe ushingira uvuga yuko twatanze abo bose gutera izo ntambwe ubishingira kuki nagira ngo ugire icyo bitubwiraho
bishingira ku bintu byinshi mpereye no ku nyandiko zabo ubwabo kuko hari byinshi abazungu bavuga ari bisa na propagande politique sinzi ukuntu umuntu yabyita mu Kinyarwanda mbese bisa ari bisa naho bishaka ku justifier gusobanura gutanga impamvu y'amabi badukoreye ndetse bakabyandika no mu bitabo usanga ibyo bitabo ari byo byinshi bashyira ku karubanda abantu bakabisoma etc ariko hari n'ibindi byinshi ubwabo nabo banditse bavuga ukuntu basanze abanyafurika bameze basanze abanyafurika barabarenze kure muri ibyo bintu birebana na civilisation kandi kugeza no kuri uyu munsi ugasanga nyine n'ibintu n'ibisigazwa bya civilisation artifact za kera cyane kurusha ibindi byose biriho zose ziboneka muri Afurika urumva nta kintu na kimwe mushobora kujya mu mazu ndangamico y'abazungu n'ibiki nta kintu na kimwe ushobora kuhasanga kibakomokaho gifite imyaka irenze igihumbi imyaka irenze ibihumbi bibiri ibya kera cyane baba bafite tuvuge nk'ibikoresho wenda nk'ibisigazwa mu byo mu bikoresho bakoreshaga tuvuge wenda nk'indyo z'utubindi bakoreshaga nk'amacumu impindu ibintu nk'ibyo nta na kimwe ushobora kuhasanga gifite imyaka irenze igihumbi ntacyo ushobora kuzenguruka za mize zabo zose urumva ariko ibyo uzahasanga muri za mize zabo zose bifite n'imyaka irenze ibihumbi icumi byose n'iby'abirabura urumva nagira
ngo yenda na Dr. Nkiko Nsengimana Kunganire cyane cyane ko nta nubwo abonye umwanya gusuhuza abatwumva yasuhuza abatwumva noneho akakunganira kuri icyo ngicyo kugira ngo gisobanuke neza kuko kubisobanurira abantu b'iki gihe ngo bumve ko umunyafurika umwirabura hari intambwe zikomeye cyane yari ateye noneho akadindira yenda aho naho waza kongera ukahagaruka ukaza kutubwira ni gute intambwe abanyafurika cyangwa se abirabura bari barateye yatakaye bakongera bakagwa hariya hasi nyine abazungu bavuga ko ariho badutoraguye nagira ngo mbere yo kuza gusubiza aho ngaho Dr. Nkiko Nsengimana banze yongera afata ijambo noneho nako afata ijambo asuhuze abatwumva hanyuma akunganira aho ngaho noneho ukomeza ijambo ryawe Dr. Nkiko Nsengimana
murakoze nagira ngo nanjye nsuhuze abatwumva abarwanashyaka ishakwe abakunda ishakwe abanyarwanda bose abanyafurika n'abakunda afurika ubwo rero nsubize yenda gatoya kugira ngo mpe nshyigikire ibyo mugenzi wanjye nicyo ribera amaze kuvuga hari ibintu byinshi bigendera ku bumenyi bigendera ku bumenyi ubu dukoresha ubu ngubu byaturutse nta handi byaturutse uretse wa mugani mu birabura ari ukugendera ku bintu birebana n'ubumenyi busanzwe navuga nk'imibare navuga nk'ibintu by'ubwubatsi navuga ibintu bireba ibitekerezo filozofi nk'uko nawe yabivuze ibintu birebana n'imitegekere y'ibihugu ni ibintu muri byinshi na n'ubu bose ubona bagenderaho biriya bintu bavuga bya demokarasi n'ibiki byose cyangwa ibitekerezo birebana n'ingoma bariya ba Aristote na ba Sokrate b'Abagereki bagiye bavuga nta handi babivanye ni mu birabura kuri civilisation nyine y'abirabura ibintu by'imibare by'iki bariya ba Thales bavugaga ngo nibo bahimbye geometry n'ibiki Thales ni umuntu kimwe na ba Pythagore na abantu bose bagiye gushaka ubumenyi muri Afurika bakagenda bakamara imyaka myinshi noneho bakaza ibintu bavanyeyo uretse ntibanabitinyaga kubivuga ahubwo babaga bafite n'ishema yuko bo bagiyeyo bavuyeyo ntibigeze batinya kubivuga ahubwo rero amateka uko yagiye ahinduka kugira ngo nyine abazungu aho bamaze gushaka kwigarura iri si ibyo bintu byose barabizimangagitije bakavuga ko ari bo biheraho ibintu ba Thales ba Homer ba Pythagore ba bose bavugaga ba hari abantu benshi ba Porphyre abantu benshi cyane bo babivugaga babifitanye ishema bo noneho barabisenya rero bavuga ubumenyi bwose bavuga yuko ari bo buhereyeho yewe rwose na n'ubumenyi bw'Imana uyobokamana twabita religion iki yaba ikiyahudi idini ry'abayahudi idini ry'abayahudi ibintu byinshi babivanye muri Egypte kizi yuko uzi ko bahabaye igihe kinini noneho bakahava baje bakagaruka baza muri Isirayeli Kiliziya Gatolika ihuriweho n'ibiki byose na niyaba porosi n'ibindi byose ibyo ni ibintu n'ubumenyi bwinshi buturuka aho ngaho ubu biragaragara ariko bagiye bazimanganya kugira ngo nyine kwa kundi kugira ngo bateshe abantu agaciro pese ni mureba n'amateka yacu mu Rwanda abenshi hari igihe bazimangatanya amateka yahozeho urebye ukuntu Rwabugiri yazimangatanyishije amateka y'igihugu mbere nyuma nyuma nabandi bose tuvuge no kuri no mu gihe cya Repubulika abantu ntibashake kuvuga ikintu cyari cyiza kuko mu miyoborere y'u Rwanda na kera na kare byarimo ibyo bintu bakagenda bazimangatanya noneho reba aho tugeze ubu ngubu aho rwose ku ngoma ya Kagame wagira ngo nta kintu mbese ni nk'aho amateka y'u Rwanda ngo kuva muri 59 u Rwanda rutigeze rubaho nako rwanabayeho niwumva ukuntu rwanabayeho ubu ariho niho rwongeye kubona abanyarwanda nyarwo n'ababayoboranyarwo nibyo rero niko bigenda kenshi mu mateka y'ibihugu kugira ngo babizamukeho nyine bakomere bazimangatanya abo bamaze kuvanaho ni uko byagenze urebye ubucakara uko bwaje kuza nyuma ubukoroni n'iki yewe na nubu mujye mureba ibintu bireba birabura mu bumenyi tuvuge kugira ngo urebe babe babashyira imbere ntago babikora cyane kuko kubera yuko ishusho batashaka gutangira kumwira buri teka ni ishusho y'umuntu ukennye ni ishusho y'umuntu w'injiji ni ishusho y'umuntu uri inyuma kandi atari ukuri nicyo yena nagira ngo mvuge kugira ngo dukomeze ikiganiro rwose umuntu ashobora kuvuga buri wese umuntu muri nkuko navuze mu buyobozi bw'ibihugu n'iki ukuntu barebaga babirebaga n'iki n'ukuntu byagiye bisibangana umuntu ashatse rwose yabivugamo ibiganiro byinshi ariko ndumva Afurika rwose amateka ya Afurika nuko yenda abantu bazakeka yuko tubirambireyemo ariko niho hantu tugomba kuvana ibintu byinshi kugira ngo dusobanure uko turi naho tujya ubwo rero nabankarukiye aho ngaho kugira ngo ukomeze ikiganiro mugenzi wanjye dusanga furana n'icyo ribera murakoze
urakoze cyane kuko birumvikana ko kugira ngo umunyafurika amenye uko haranira ejo hazaza cyane cyane n'ibi ngibi tuba tuvuga tuti ejo hashize abanyafurika birabura nibo bari ku isonga mu isi ni byiza ko bisobanuka kugira ngo nabumva n'abavuga batari ko se umwirabura ashobora kuzongera agakanguka akagera iyo yose kugira ngo bamenye ko byigeze kubaho mu by'ukuri byo tuvuga ntabwo ari ibintu bitabaye kuko narindiho ndeba mukanya nsanga ngo abayisirayeli baravuye mu Misiri mu kinyejana cya 13 imbere ya Yesu Kristo ko aribwo abayisirayeli bavuye mu Misiri aho bari nyine bavuga ko bari mu bucakara ariko iyo ureba amashusho agaragara abanyamisiri bashushanije yerekanaga nyine anibutsa n'icyo kintu uko cyabayeho cy'uko abayahudi cyangwa abayisirayeli nyine bagezeho bakava mu Misiri barahahoze ayo iyo ureba ayo mashusho ya kera ubona abantu bashushanijeho ari abirabura noneho kibaza utese abo bantu niba icyo gihe berekana ko cyakura ayo mashusho bisa naho bigaragara ko bari abirabura bahindutse uko bameze uku nguku ryari mu gihe kigufi kingana gutyo kuko ubwo iyo tuvuga uko umuntu agenda ahinduka imyaka igihumbi na magana ngahe iba ari ubusa ariko noneho umuntu akibaza ati byahindutse bite ni gute noneho no mu nyigisho zabo bo bavuga ko bari mu bucakara nta hantu bavuga ko bari bahatswe n'abantu b'uruhu rwijimye cyangwa se niba rubinahari ubwo nka Blaise niba hari icyo abiziho yatubwira cyangwa se nuwagana kuri iki kibazo Blaise akakitubwira nk'iminota ingahe none ntagakomereza aho yaragize kare ni ibihe bimenyetso bigaragaza ko biriya tubona mu Misiri bya kera ari ibintu byakorwaga n'abirabura ni ibihe bimenyetso mu ncamake Blaise watubwiraho noneho ugakomereza aho warugeze avuga nti ni ibihe bimenyetso mu ncamake umuntu yavuga bigaragaza ko biriya tubona mu Misiri ndavuga biriya bita za piramide biriya bizu binini cyane bihubatse ndetse n'ibindi tubona mbese hari ibintu byinshi cyane nk'ibyo tubona nk'ibyo Dr. Nkiko Nsengimana yaravuze ati n'umwiyobokamana abanyafurika bari barateye intambwe cyane kurusha kurusha abandi batuye isi yacu ni bihe bimenyetso hari nyine mu Misiri bigaragaza ko icyo gihe bira bintu byakozwe n'abirabura noneho yenda se umuntu akaba yagira n'utumenyetso duke avuga tugaragaza ko n'umwiyoboka mana hari ibintu byavumwe aho ngaho mu Misiri bireze nicyo ribere ijambo n'irya
mbere yo gusubiza icyo kibazo ndagira ngo mbazinze nuzuze mbasomere agatexte gatoya cyane kari mu gifaransa ku professeur witwa Steven Hahn avuga ukuntu mu kinyejana cya 15 Afrika yari iteye mu kinyejana cya 15 nibwo abazungu bari batangiye gutera abanyaburayi nibwo bari batangiye gutera Afrika na kantu rwose k'imirongo mike cyane ndagasoma mu gifaransa wenda wakaduhindurira mu kinyarwanda aravuga ati nous savons aujourd'hui que les européens qui naviguèrent le long de la côte occidentale de l'Afrique à partir de la moitié du 15e siècle découvrirent un monde qui avait atteint économiquement et politiquement un niveau de développement comparable au leur. Les Africains pratiquaient l'exploitation minière, l'industrie, l'agriculture et l'élevage. Ils entretenaient depuis des siècles des relations commerciales avec les pays éloignés, notamment du Nord. À aucun moment dans l'histoire de la traite, l'Afrique n'a dépendu économiquement des marchandises que l'Europe offrait. Les Européens n'avaient tout simplement rien à lui vendre qu'elle ne produisait elle-même. Aka ni extrait na kanu gatoya mvanye muntuza mu mu nyandiko uyu professeur Steven Hahn professeur wa economy yanditse mu 2006 mu kinyamakuru kitwa Le Monde Diplomatique ni kimwe mu binyamakuru bikomeye cyane inahangaha mu Burayi abashaka iyo article yose bayisanga nyine muri icyo kinyamakuru kuri page 2021.
Ya munca make nyine iyo nyandiko kudusomeye ntabwo mpamye ko na nza kuyibuka yose ariko yavugaga yuko ngo abazungu ba mbere bageze muri Afrika basanze ari isi nyine irimo abantu kandi bafite urwego bagezeho ngo bagiranye n'urwi wabo mu byerekeranye n'ubutunzi n'ukuntu mbese bana n'imitegekere n'imibereho bagiranye n'ibyo wabo akanakomeza anavuga yuko nyuma ngo no muri kirage cyo gucuruza abacakara ngo abanyaburayi nyine ko Afrika nta kintu yigeze ikura ku banyaburayi bari muri ubwo bucuruzi kubera ko abanyaburayi ntacyo barushaga Afrika bashoboraga guha abanyafurika icyo gihe nyine ntacyo babarushaga ndumva mu ncamake ruko nkuko nabivuga ijambo ukarisubirana bwana n'icyo ribere
ubwo nyine abafite amatsiko nabashishikariza rwose gushaka ibitabo by'uwitwa Frobenius uwitwa Dapper uwitwa Yannis Zurara nizo nyandiko za Steven Hahn n'uwitwa Kadamosta abangaba uyu Kadamosta na Yannis Zurara n'abantu batangiranye na biriya byo kuza gushimuta abantu muri Afrika ni ukuvuga n'abantu mbese banditse rwose ibintu babonye bahagazeho urumva uyu Dapper na Frobenius n'abantu batembereye muri Afrika nyuma biriya byo gushimuta abantu byaranabaye ariko nabo bandika ibitabo mbese batanga ubuhamya bw'ukuntu babonye Afrika nuko yahozeho ibintu nk'ibyo uyu Steven we ni umuntu wavuba ahangaha rwose aracyariho nuvuga ko we ibyo yanditse ni ibintu avana mu bushakashatsi bwe bwacyarimo ngarutse kuri gatoya rero ku birebana na gihamya yuko icyaduhamiriza yuko abanya Misiri bari abirabura k'ibyo bon muri make ya ndashaka gushishikariza abantu rwose ku gusoma ibitabo bya Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop yarwanyijwe n'abazungu cyane. Kubera ko mbese yaraje ku ibyanditse byasaga urumva Cheikh Anta Diop ibyo yavuze ibyanditse ntabwo nta kintu gishya cyari kirimo uretse gusa mu bushakashatsi yakoze kuzura mbese kugarura ibyari byaranditswe kuva kera byaranditswe n'Abagereki ubwabo uko babonye abanyamisiri abanyamisiri na nabirabura nkanje nkamwe do a azed kuva ingoma yabo yatangira kugeza yarangira muri 73 habayeho icyo bise colloque du Caire mbese icyo gihe hariho umushinga wo kwandika amateka rusange ya Afrika icyo bise histoire générale de l'Afrique yanditswe na ONU basaba Cheikh Anta Diop kwandika igika ku cyangwa chapitre kubirebana nyine na Afrika ya kera none Cheikh Anta Diop kubera ko teze ye yarakoze kuva muri za 63 nyine yerekana ko abanyamisiri abaturage ba Misiri abami ba Misiri kuva Misiri yatangira kugeza yarangira ari abirabura kubera ko yarwanyirijwe n'abazungu noneho aravuga ati jyewe ntabwo ibyo byo kwandika amateka ya Afrika ntabwo nzabijyamo niba ibyo jyewe nahishuye mu bitabo byanjye bitemewe ati rero kugira ngo impaka zirangire ni ngombwa ko haterana inama y'abahanga bose mu rwego rwa egyptologie noneho icyo kibazo tukakigaho tukacyumvikanaho muri 73 rero iyo koroke yarabaye yateranyije abo abazungu bari bafite bose babahanga bahanitse muri ibyo bintu bya egyptologie ni ukuvuga harimo abafaransa harimo abongereza harimo abataliyani harimo abanyamerika abasuedois abaholandi abautrichien abarusi mbese abazungu bose bitwaga ko ngo bafite ubumenyi buhambaye mu mateka ya egypte bose baraje muri iyo koroke bahangana n'abantu babiri Cheikh Anta Diop na Teofilo Benga urumva iyo koroke yavuyemo abo bazungu bose bamanitse amaboko Cheikh Anta Diop abatsinze urumva ni nk'uko wateranya ababokiseri jana imbere yabo hari ababokiseri babiri gusa abo babokiseri babiri bose bakabakubita bakabatsinda kawo niko byabagendekeye ikibazo cyo ku kibara ry'uruhu rw'abanyamisiri rero ni ikibazo cyarangiye kuva kera kitanagombye kudutesha igihe nyine cyane cyane ku bantu bagira amatsiko bazi gusoma tuzabigarukaho kubera ko tuzagira undi mutwe nyine nitugera ku mutwe w'iki kiganiro urebana n'uko nuko twahoze turi imbere yuko dutsindwa ibyo ngibyo tuzabigeraho mu magambo arambuye tuzabona ko Abagereki nzatanga listi y'amazina yabo aba bose tuzi batwigishije mu mashuri bose banditse ku banyamisiri bose bemeza ko kandi ariho ubizi kubera ko sinzi mwese twese murazi ko bagiye batwigisha ngo mugire iki n'uyu niwe wahimbye ibi n'ibi niwe wavumbuye ibi n'ibi ariko nta na rimwe bigeze batubwira aho yize aho we yabyigishijwe ni nk'aho byasohotse mu ahantu hatazwi bikaza bikamwinjiramo agahinduka igitangaza gutyo ntabwo bigeze batwigisha niba hari ishuri yizemo mu gihugu cye mu Bugereki cyangwa niba hari ahandi yize. Ibyo rero byose rero barabihishe kubera ko nyine bose nta numwe utaranyuze mu mashuri mu ma universite yari mu Misiri icyo gihe. Icyo abantu bagomba kumva nuko Misiri icyo gihe ntaho itandukaniye ku rwego nyine rwa modernite rw'ibigezweho, ntaho itandukaniye n'ibihugu nuko turi ubu ngubu. Hariho za serivisi zose zihwanye n'igihe cyari cy'icyo gihe nyine. Hariho za maternite, hariho ibitaro, hariho amashuri, hariho inganda, hariho za serivisi za transport bakoresheje amato. Ibyo kandi byari bimaze imyaka irenga 300 bikora. Ndumva ari icyo ngicyo nabivuga kuri ako kabazo warubajije mu kanya. Ariko ngarutse kubirebana no kuba bavuga ko abayisirayeli babaye abacakara, ibyo nabyo ntabwo ari byo. Nta bucakara bwigeze buba mu Misiri, nta documentation zose ziriho, ubushakashatsi bwose bwakozwe, nta na hamwe higeze hagaragara ko muri Egypte higeze habaho ubucakara, kubera ko na doctrine yabo, ideoloji yabo ntabwo yari ihuje n'iyo mikorere. Abantu bose muri Egypte bari barakoraga bafite imishahara, bari bafite imishahara. Tuzi ko kubirebana n'ibyo bya asoruti ibyo abanyegiputa bishe nako abayisiraheli bise kuba muri Egypte bihwanye n'igihe ubwo aba kubera ko hari igihe abakurambere babaye abayisiraheli bateye Misiri. Abo bakurambere babo nabo bita Ixos, bateye hagati y'imyaka ya za 1850 1770, baraza baratera icyo gihe bafata amajyaruguru ya Misiri, bahamara hafi ibinyejana bibiri barahigarubiye. Haje rero kubaho ahagana mu 1550, haje kubaho nyine ni ukuvuga abanyamisiri binyaye mu isunzu barongera barisunganya kugira ngo bongere bigarurire ubutaka bwabo bwari bwaratwawe nabo ba Ixos. Barabatera nyine babambura ubwo butaka, noneho barabirukana. Urumva ayo mateka yo kwirukana abo bantu bari barateye barigaruriye igice cya Misiri niyo ahwanye, niyo usanga asa naho yaranditswe avugwa ko abanyamisiri birukanywe nako abanyayisiraheli birukanywe muri Misiri ngo barahabaye abacakara. Nibi ntabwo ibyo bintu ntabwo ari byo, ni ibintu mbese usanga bihuje nabyo n'ibintu bya propagande. Kuko iyo ufashe Bibiliya usanga igice kinini cya Bibiliya ari igice kivuga intambara hagati y'Abanyayisiraheli n'Abanyamisiri, intambara hagati y'Abanyayisiraheli n'Abakanani. Abantu bo muri Kanani nabo nabirabura ni babyara b'Abanyamisiri, ku buryo usanga iki mbese urwa usanga igice kinini cya Bibiliya ari igitabo cy'intambara y'Abanyayisiraheli bagomba kurwana n'abirabura kugira ngo babatware ubutaka bwabo. Kuko kuvuga ngo Imana yagabiye ubutaka bw'abandi bantu, urumva iyo Mana n'Imana ki? Iyo Mana n'Imana ki ibwiriza abantu kujya kwica abantu ikabamarira bakabamarira ku icumu kugira ngo bigarurire ubutaka bwabo, n'Imana ki? Ni Imana y'injura, ni Imana y'igisambo, ni Imana y'inkoramaraso. Muri make igitabo cya Bibiliya igice kinini cyacyo ni igitabo cya propaganda cy'intambara yo y'abanya Israeli bagomba kurwanya abirabura kugira ngo babatware ibintu byabo. Kuba rero hariho abanya Israeli babirabura nabyo ntabwo bitangaje kubera ko muri icyo gihe nyine bari muri icyo gihe cy'ibinyejana bigeze kuri 2003 bari barigaruriye amajyaruguru ya Egypte bararunguranye n'abirabura kuko ikigomba kumvikana nuko Egypte yose uko yari iri misi yose uko yari iri barabirabura nkatwe twese. Muri icyo gihe rero bararunguranye barashyingiranwa bagirana barabyarana ku buryo bagirana n'ubucuti n'ibiki ku buryo nyine ubwo icyo gihe ubwo abanyamisiri bongeraga kwigarurira ubutaka bwabo noneho bakirukana abo bari barabateye hari aba hari mbese abari barafatanyije nabo bahunganye nabo bajyana nabo ndo nta gitangaza kirimo kuba harimo abirabura muri abo banyamisiri ariko nanone bikaba bizwi ko abitwa li kuko en fait hari itandukanyirizo hagati y'abitwa abaheburayo n'abitwa abayahudi. Abayahudi ni abantu bari mu idini nyine ya kiyahudi. Abaheburayo ni ubwoko bw'abantu nk'uko iwacu twavuga abagesera abanyiginya babanda ibintu nk'ibyo murumva. Abaheburayo rero bo ni abazungu baje baturutse hariya muri za Mesopotamiya Uru ndetse bagera muri mu Misiri bahunga inzara hari amashusho yabo abigaragaza ukuntu baje bafite amaturo kugira ngo babashe kwinjira mu gihugu cya Misiri bo bari abazungu. Naho rero abaje kuba abayahudi harimo abazungu harimo n'abirabura kubera ko ni idini kandi ibyinshi mu urabona muri Bibiliya ikintu cyose wasanga gifite kuko mukanya navuga ko igice kinini ni ikintu kirebana n'intambara n'andi mateka asanzwe y'abanyayisiraeli ariko igice cyose wasangamo akantu gasa na spiritualite ni ukuvuga nko mu gitabo cy'aba psaume ufashe nk'igitabo cya Zaburi ugafata nk'igitabo cy'umubwiriza ugafata nk'igitabo cya ikindi nikira ndumva harimo nk'ibitabo nka bitatu ibyo byose nibyo usanga nyine birimo akantu nyine ka spiritualite ibyo byose ni ibintu bakopeye muri Egypte kandi inyandiko z'umwimerere ziriho zirahari muntuza muri hieroglyphe zirahari abashaka kuzisoma bashobora rwose kuzigeraho nta kibazo. Kuba rero harimo nyine ako kantu k'inyandiko z'umwimerere z'abanyamisiri birumvikana ko hari abanyamisiri bamwe na bamwe bagiye muri iryo dini cyane cyane ko binavugwa yuko iryo dini ryashinzwe n'umwami Akhenaton. Umwami Akhenaton mbere yuko ajyaho ubundi mu Misiri bari basanzwe basenga Amon Re ni ukuvuga imana Amon ni imana mu Kinyarwanda. Ntabitinzeho kubera ko ni ibintu tuzagarukaho mu kiganiro cyabyo cyihariye. Icyo twavuga ni uko nibyo mu bayahudi bitandukanye n'abaheburayo harimo abirabura ndetse ni nabo bari benshi cyane cyane ko biravugwa ko hari abantu benshi babikoze ubushakashatsi ko Musa cyangwa Mose yari umunyamisiri no kuvuga ko yari umwirabura kandi birazwi ko n'umugore we yari umwirabura mbese yari yari umunyamisiri ari ndetse ari umwe mu ba sacerdoti bakomeye cyane mbese akaba ari nk'umuntu waje kwirevoluta umuntu yabyita ngo kira kwigomeka kuri za institutions zari zisanzwe mbese agashaka kwishingira idini rye ibyo ngibyo wabishaka yabisoma mu gitabo cyitwa Mayasis Esi Mayasis no mu Gereki yanditse ibitabo bibiri byiza cyane kimwe n'icyo yise Mystère et Initiation de l'Égypte ancienne ikindi n'icyo yise Le Livre des Morts de l'Égypte ancienne avuga ko c'est un livre d'initiation Le Livre des Morts ni izina ryahawe inyandiko aba bazungu nyine bita egyptologue bakuye mu ntuza muri za piramide no kuri za sarcophage biriya bisanduku bahambagamo abami bo mu Misiri n'abandi bantu bakomeye izo nyandiko zose rero bazikusanyirije mu bitabo mu gitabo bise Le Livre des Morts ariko ntabwo ari ryo zina nyaryo izina abanyamisiri bagihaga ryari igitabo cyo ku ngenekereje mu Kinyarwanda igitabo cyo kuganisha abantu mu rumuri rw'Imana nuko byari bimeze yazanye ndiko rero navugaga mu kanya dusanga muri za zaburi mu migani mu mubwiriza ibintu nk'ibyo n'inyandiko zavuye muri icyo gitabo n'inyandiko zakoporowe muri icyo gitabo rwose ugasanga zimwe na zimwe nta n'ikintu bagiye bazihinduraho na Kiliziya Gatolika nayo nuko imihango myinshi ikorerwa muri Kiliziya Gatolika ni imihango yakorerwaga mu Misiri nabangarukirije aho ngaho
yenda nakunganira gatoya kubera ko nk'amashusho yagiye aboneka y'abakirisitu ba mbere ni ukuvuga mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri nyuma ya Yezu Kristu barabirabura ku buryo ndetse ari n'ahantu bagiye bashushanya ni intinda abantu badatindaho cyane ngo babireba ariko hari n'aho bagiye bashushanya uriya muryango ibyo bita Holy Family ni ukuvuga umuryango mutagatifu wa Yosefu na Maria na Yezu hari aho babashushanyije arabirabura ku buryo mu bazungu
kubera ko bawukomora
abazungu imyaka ya vuba bagiye bahiga ahari ayo mashusho hose barayamenagura barayamenagura ariko hari hake cyane n'ubu hakiri amashusho ya Maria nyina wa Yezu nyine bamwerekana nk'umwirabura ariko none iyo urebye muri Bibiliya koko ukuntu ntabwo ubundi bavuga yendetse wa wundi bari Shamu cyangwa Hamu bavuga nyine ngo waciwe noneho yacibwe nyine ngo akanijima akaba umwirabura ariko ubundi bakoreshamo amagambo abanyamisiri abanyetiyopiya abakushite n'ayo magambo akunze gukoreshwa kandi ayo magambo nyine wayakurikira ugasanga ari amagambo ajyanye n'abirabura nka Etiyopiya ivugwamo kenshi kandi ndibaza ko no mu Kigereki Aetiopus bakoreshaga kera cyangwa n'ubu ngubu bagikoresha ijambo gutyo ryavugaga igihugu cy'abirabura muri Bibiliya hari abakoze ubushakashatsi babaga kuri iryo jambo ririmo nk'inshuro 45 ugasanga Misiri irimo inshuro nyinshi cyane ndetse na Afrika nayirimo nyine usanga ibyo ngibyo muri Bibiliya kuko hari aho babivuga ku buryo byerekana ko bamwe mu Bayisirayeli harimo abari barivanze cyane cyangwa se baravanze amaraso n'abirabura ku buryo harimo n'abantu b'abirabura yenda hakaba haragiye habaho ibintu by'itsembatsemba nk'uko bimenyerewe mu mateka y'abantu noneho ayo matsembatsemba nyine agatuma abantu bazimya abandi burundu ntibongere kugaragara ariko nanone nk'iyo urebye ugasanga mu matorero ya kera cyane yaba nyine bemera Imana nk'uko yigishwa n'Abayahudi ukareba nk'abo bita ngo Coptic Church ni ukuvuga n'itorero ry'abakirisitu ubu ngubu nyine n'abakirisitu ariko bo mu Misiri cyangwa no muri Ethiopia barahari kandi ugasanga ayo ngayo ariyo matorero ya kera cyane mbere y'uko ayo matorero n'abaho mu bihugu by'abazungu nagira ngo nkunganire aho ngaho muri ubwo buryo ibyo nabyo yenda abantu baza bikoraho ibindi biganiro igihe n'ikizaboneka mu bihe biri imbere kugira ngo abantu kuko barebe byinshi dusoma ndavuga nk'iriya migani iri muri za imigani iri muri Bibiliya aho ngaho nyine bavugaga muri za Zaburi harimo n'ibindi byinshi cyane cyangwa n'ubutatu butagatifu ko bwigishwa Imana eshatu wigeze no kumbwira tuganira umbwira uti inkuru ya y'umuryango mutagatifu Yesu Kristo uko yavutse uko yasamwe n'ibindi uvuga uti mu Misiri hari ahantu hari inkuru nk'iyo ngiyo ndumva warigeze kumbwira ikintu kimeze gutyo nagira ngo usubirane ijambo dukomeze ikiganiro
oya rwose nuko bimeze ni ibintu bateruye uko byakabaye ubundi bagenda babihindura gahoro gahoro ariko ubundi inyandiko z'umwimerere zirahari turazifite abazishaka rwose kuzigeraho ntabwo bigoye ubwo rero tugarutse nyine ku birebana nyine no kuba mbese ibintu hafi ya byose bidukomokaho ubwo nagira ngo ngere aho nyine nibutse ko kugeza hafi mu myaka 1000 imbere ya Yesu abirabura bari basakaye hose hano mu Burayi hose muri Afrika hose muri Aziya hose ko guhera mu mwaka w'5000 mbere ya Yesu mbese niho abo twita abazungu ubungubu niho mbese bari bamaze gusa naho bava ibuzimu baje ibuntu bari batangiye gupfunuka mu mashyamba no mu bigurute aho babaga niho batangiye guhura n'abantu abirabura aho bari basasakaye hano hose mu majyepfo y'Ubufaransa muri za Portugal mu Bwongereza mu Butaliyani hose ubatangira mbese ubwo ngubwo kubarwanya ku buryo mbese barabarwanyije rwose barabahinda abo batabashije kwica barabahunga abenshi bahunga bagaruka muri Afurika abandi bahunga bajya bihindira mu majyepfo y'iyindi migabane niyo mpamvu usanga kugeza ejo bundi muntu uza muri kinyejana cya 19 mu ntangiriro z'icya 20 mu majyepfo y'Ubushinwa hari abirabura benshi ubu nabo barabamaze abashinwa babakoreye jenoside barabarangije niyo mpamvu usanga mu majyepfo y'ibi bihugu byose bya za Thailande bya ubu hari iki bita Ceylan harya nikira bon za Cambodge Ubuhinde naha muntu uza muri za Indonesia hose urahasanga abirabura rwose basa natwe urumva muntu uza mu Buhinde mu kirwa kitwa Andamani hari abirabura basa n'abasudani wagira ngo n'abasudani bahimukiye urumva abo bose ni abantu bahagize bahunga intambara z'abazungu bari barabatejeho kuva mu myaka 2500 mbere ya Yesu Kristo. Mu mwaka w'2400 mbere ya Yesu Kristo abazungu batangiye noneho no kuza ku gutera umugabane wa Afrika. Ku buryo mbese bari batangiye rwose gufata amajyaruguru ya Misiri, ya Libya y'ubu ngubu, ya za Tunisie z'ubu ngubu, kugeza ubwo noneho mu ntangiriro ariko ubwo mbese bagakomeza gushyekerwa bashaka kumanuka mu majyepfo, kugeza ubwo noneho mu ntangiriro z'ikinyejana mu ntangiriro z'ikinyabihumbi cya gatatu, 3e millénaire, umwami Narmer icyo gihe wari yari umwami wa Misiri, ariko Misiri y'amajyepfo, kubera ko Misiri y'amajyaruguru nyine abo bazungu bari kuva mu w'ibihumbi 450 mbere ya Yesu Kristo bari baratangiye kuhigarurira. Niwe rero wagize gutya ari sunganya ingufu zose zishoboka kugira ngo yongere mbese abohore icyo gice cyari cyarafashwe n'abazungu. Ubwo icyo gihe rero yarabikoze koko, abazungu bari barahateye arabirukana, bamwe bakwira imishwaro bajya mu cyahindutse Libya y'uyu munsi muri za Tunisie etc. Ariko ubwo kuva icyo gihe nta munyamahanga wongeye kuvogera Misiri nk'uko tuyizi ubu ngubu, kugera nibura mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi mbere ya Yesu Kristo. Ni ukuvuga ko hashize hafi imyaka 2000 nta munyamahanga wongera kuvogera. Guhera muri igihumbi kimwe hafi mbese mu igihumbi kimwe magana arindwi guhera mu 2100 mu 2000 hatangiye ikintu umuntu yakwita decadence. Ni ukuvuga ko igihugu cyatangiye gusa naho gisubira inyuma, kubera ko ubwo urumva hari hashize hafi imyaka 2000 igihugu kiriho akenshi ari n'imiryango imwe iyobora. Numva muri icyo gihe cyose harabayeho nka amadinasti ane cyangwa atanu mu gihe cy'imyaka 2000, umva ni make cyane, umva n'imiryango imwe yayoboraga. Byatumye rero mbese igihugu gitangira, murazi ko iyo umuntu arambye ku butegetsi byaba ari ishyaka rimwe cyangwa ari umuryango umwe bigera aho ngaho nyine bikazamba. Murabibona ukuntu muri FPR birimo kugenda, murabibona ukuntu kwa Habyarimana byagenze. Mbese ubwo ngubwo hatangira kuza ibibazo, kandi hagati aho ngaho nubwo nta munyamahanga wongeye kuvogera igihugu, ariko ba bantu babaga muri za bari barahungiye muri za Libya bajyaga batera udutero shuma baje kwiba ibintu nk'ibyo. Kugeza rero ubwo noneho guhera mu gihumbi igihumbi kimwe magana arindwi ubwo igihugu cyari kimaze rwose kuzamba, ndetse cyaragiye kinacikamo ibice. Ni ukuva umwami nta butegetsi agifite, ariko mbere cyari centralize. Ni ukuva ubutegetsi bushingiye ku mwami ariwe wenyine ufite ijambo, nabo nyine agenda agabira. Ariko ubwo byagezeho noneho ba bandi yagabiye basa naho bamwigaranzura, nabo batangira kuba nk'abami mu ntuza mu turere bayiburagamo. Mbese igihugu kiza gihinduka feodalite, sinzi ukuntu umuntu yakita mu Kinyarwanda gikiza guhinduka feodalite ariko umwami akiri ku butegetsi ariko nta jambo gifite. Ubwo rero ba bantu bose b'abanyamahanga bajyaga batera
yageza umwami amera nk'umwami w'abami, noneho n'ahandi hirya no hino hakagenda habamo abandi bami nyine bafite inda impugu ntoya
umuntu yakwita abahinza mbese
yagiranye n'abahinzi.
Nagira
ngo ndabona tugiye kuzuza isaha, nagira ngo iyo ngingo uyinyarutse, noneho Dr. Inkiko Nsengimana akunganire tugende tugana ku musozo mu kanya.
Reka mbyihutishe, ubwo byagezaho rero nyine ba bandi kubera ko abazungu bahoraga barekereje gutera kubera ko abazungu bafite umugambi umwe kuva bahura n'abirabura ni ukubatsemba bakabatwara ibihugu byabo. Hari aho babigejejeho kugeza ubu Afurika irabananiye, ariko uwo mugambi ntabwo barawuvaho. Aho babigezeho ni hehe? Ni muri Australia, muzi ko abirabura baho barabatsembye muri za harya bahita ngukira muri Amerika Latine naho niko byagenze, muri Amerika y'ubu niko byagenze, muri za Canada niko byagenze, abantu baho barabatsembye udusigisigi babashyize muri za ntuza muri za reserve nk'inyamaswa. Ni cyo rero bashaka no kuri Afurika, kuva kera kose niwo mugambi ni ukudutsemba bitashoboka bakadushyira muri za reserve. Niyo mpamvu rero batigeze n'umunsi n'umwe mbese bava kuri uwo mugambi. Niyo mpamvu rero muri iyi myaka nyine ubwo ubwami bwo mu Misiri bwarimo bujegajega n'iki ba bantu Ixos baboneyeho nyine baratera kubera ko umwami yajegajegaga ntabwo Misiri ntabwo yabashije kwirwanaho. Niyo mpamvu igipande cyose cy'amajyaruguru ya Misiri baragifashe barakiyukipa bakimaramo rwose ibinyejana bijya kugera kuri bitatu. Ubwo rero hagati aho ngaho abanyamisiri baje kongera kwisunganya ndetse banabifashwamo cyane n'ababyara babo bo muri za Nubia ni ukuvuga Sudani y'ubu ngubu na za Ethiopia, baraza barabirukana abo ba Ixos barongera bubaka igihugu, barongera baragisanasana igihugu kirongera kiba kimwe. Ubwo kibaho mu mahoro bisanzwe, ariko hagenda hakomeza kubaho udutera ushumana n'ibiki kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe kugeza mu mwaka wa 530 mbere ya Yezu. Muri uyu mwaka cyane cyane umwaka wafashwe neza ni 525 nibwo Kambize umwami w'Umuperisi yateye Misiri, arayifata arayitsinda ku buryo mbese banamuvugaho ko rwose yaje ari umuntu mubi cyane, yafashe nabi abanyamisiri cyane, igihugu araza ibintu byose arasenya, ingoro z'umwami za ntuze za ingoro z'Imana byose arasenya mbese rwose abigira byose arambika hasi abigira itongo, igihugu wakigira itongo. Igihugu aragifata kugeza muri 332 umwaka Alexandre le Grand yateye nawe noneho araza yirukana abaperse mu ntuza muri Egypte ku buryo abanyaegypte abanyamisiri bafashe rwose icyo gihe bafashe Alexandre le Grand nk'umuntu woherejwe n'Imana kugira ngo kandi nawe ari umukoloni
ariko urumva kambize aba perse muri rusange bafashe nabi cyane abanyamisiri ku buryo aho baterewe n'undi mukoloni witwa Alexandre Rugara bamufashe rwose nk'impano y'Imana ije kubakiza uwo ukambize ubwo rero Alexandre Rugara nawe araza afata igihugu mu myaka mikeya abarapfuye asimburwa na bene wabo baje gufata izina ry'ubwami bise Ptolemy nibo bayoboye Misiri kugeza muri za 31 mbere nyuma ya Yesu kuva muri 31 abarumani nibo bahise bafata Misiri barayiyobora kugeza muri za 284-285 muri 185 abaromani birukanywe mu Misiri n'ababizantin ababizantin bayobora Misiri kuva icyo gihe muri 185 kugeza muri za 641-641 kugeza mbese muri 342 ubwo abarabu ubwo isilamu yari imaze gushingwa abarabu rero barangajwe imbere nyine na n'idini ryabo isilamu ubwo muri uwo mwaka nibwo bafashe Misiri aha ngaho twafatamo nuko mu by'ukuri kuva muri 525 mbere ya Yesu kugeza uyu munsi ntabwo Misiri yigeze yongera kugaruka mu maboko y'abene gihugu ni ukuvuga abirabura ahubwo habayeho na za gahunda zo kubatsimba rwose abasigaye babakoraho za kampanye yo kuba za kampanye za ntuza zo gufata abagore ku ngufu za viol kugira ngo mbese babametise babagire ibivange ku buryo nyine ubu ngubu nyine biragoye kubona umwirabura ariko barahari cyane cyane mu majyepfo abo bita les fela ariko nabo usanga basa n'ibivange nyine baracyariho ariko
n'abirabura nyabirabura mu Misiri barahari bakavukire bakera baracyahari mu majyepfo ya Misiri
cyane
nigeze gutemberera mu Misiri rwose ariko rero kirazira ko umwirabura kavukire gakondo wa Misiri agaragara mu mujyi wa Kayiro kirazira n'abantu mbese abarokotse muri abacika cumi muri bo baba mu mazu ari nk'abacakara nyine kirazira ko abo bamanutse epfo bazamuka bakajya nko gushaka uturimo za Kayiro n'ahandi abo bafashe bashobora no kwicwa rwose kirazira
burya nuriya perezida Sadate wishwe nuko yari afite amaraso y'abirabura akomoka ku birabura urumva niyo mpamvu bamwishe n'uwamwishe yamwishe uzi ko abanyayisirayeli abarabu abayisilamu iyo bica umuntu baravuga ngo ari Akbar we uwamwishe yaje avuga ngo nishe farawo urumva ashaka kumvikanisha ko yishe umuntu ukomoka ku birabura le copte nabo kubera ko bakomoka ku birabura le copte ni abametisi y'abagiriki abaromani n'abirabura nabo niyo mpamvu nta mwanya bafite mu ntuza mu Misiri akaba niyo mpamvu Misiri nyine yitwa ngo ni Republika Arabe etc. Nukubara ko kuva nyine muri 625 kugeza uyu munsi ntabwo Misiri yigeze yongera kugaruka mu maboko y'abene gihugu kandi ni nayo itariki ikomeye cyane kuko niyo tariki nyine amarembo ya Afurika ubundi kugeza muri icyo gihe yari intavogerwa yari mu mutamenwa nibwo yashenywe biha inzira noneho abanyamahanga nyine kugira ngo batere Afurika ubwo mbese kuva muri 642 abira abarabu bahise bakomeza baravogera Afrika y'amajyaruguru yose bariyigarurira kugeza nubwo bagiye bakagera muri za muri za Espagne bakagera mu hano mu majyepfo y'u Faransa bakahigarurira ubwo ngubwo barakomeza barashaka kumanuka mu majyepfo baramanutse bagera kame muri za ntuze muri za Nigeria baramanuka muri za Sudani baragera hariya muri za Tanzania ndetse no muri za Mozambique kugeza ubwo mbese bahagaritswe mu ntuza mu mashagaga yabo bahagaritswe mu by'ukuri n'ibitero by'abazungu byatangiye mu kinyejana mu kinyejana cya 15 nkuko tuzabibona mu kiganiro kizakurikira ndumva nabangarukiye aho ngaho
urakoze cyane bwana nicyo ribera kuri ibisobanuro bikomeye uduhaye urari amateka y'abirabura mu Misiri n'ukuntu n'ibitero mbese byagiye bibagabwaho biturutse imihanda yose kugeza ubwo mbese abirabura bamenyeshejwe mu gihugu cyabo cya gakondo bakahava burundu bagahungira mu zindi nce za Afurika numvise uvuga ko bamanutse bakagera hasi ndetse no muri za Mozambique niwe Zimbabwe mbese muri utwo duce nyine bahunga ibyo bitero by'abimpuzera nigeze kuvuga ko mbese muri Bibiliya harabona kungana imvuga ko hari abantu babirabura kuko bagiye mbese banavugwamo cyangwa se batanavuga neza ariko abantu barabirabura nanavuga yuko hari naho berekana Mariya nyina wa Yezu aho bari aho mbese bakoze amashusho ye ari umwirabura ibyo bita ngo Black Madonna ari nko muri Basilique yitwa ngo National Shrine of the Immaculate aho naho berekana mbese ishusho ibumbye ya Mariya ari umwirabura ateruye umwana w'umuhungu ariko uwashaka kumenya ibyo ngibyo niyo mpamvu mpagarutse nagira ngo ntange mvuge aho umuntu yabisoma nk'aho bafite amatsiko agahera aho ngaho akareba nabaho bagiye bakora amakuru bahereyeho yego no muri Bibiliya naho birimo ariko n'uwashaka kugira ngo abikurikire neza ashobora gusoma igitabo cyitwa The Black Prisons in the Bible Uncovering the Hidden Ones cyanditswe n'uwitwa Only Love Alston muri 2014 nibwo yabitangaje yerekana yuko nyine yerekana ko hari abantu benshi cyane muri Bibiliya nubwo batavugwa ko ari abirabura gutyo ariko bakomoka mu birabura barabirabura hari abo ngabo ba Mozesi n'umugore we Zipora agakomeza akavuga n'abandi mbese yerekana ukuntu mbese abo bose bagiye bivanga n'abirabura mbese n'abatari abirabura hari ukuntu bagiye bavangavanga ariko akanerekana ko hari ibihangange byo muri Bibiliya bizwi ubu ngubu nk'Abayahudi ariko mu by'ukuri byari barabirabura nagira ngo Dr. Nkiko Nsengimana amaze umwanya munini ntacyo atubwira akunganire tugana ku musozo Dr. Nkiko
nagira ngo nongereho akajambo gatoya cyane mbere y'uko atangira
banza ugafate noneho nurangiza Dr. Nkiko Nsengimana ahita afata ijambo
rwose kuri icyo kintu cya Bikira Mariya n'umuhungu we nagira ngo nibutse ko ari mu by'ukuri ari ishusho ya Isis Osiris na Horus ni en fait ni ukuvuga ngo inkomoko ya La Sainte Famille ni yo ngiyo ni ya Isis Osiris na Horus Isis ni umugore wa Osiris Horus ni umwana wabo niyo mashusho ya mbere yagaragaye ku isi mbese hari papa na mama n'umwana uri ubari hagati kandi mu misiri nyine naho babitaga umuryango mutagatifu hari intuza rero hari abatwumva bashobora gushaka kuri internet bakandika izisi na urisi cyangwa izisi urisi bazabona hari amashusho menshi cyane yerekana nyine izisi afashe urisi nk'uko Bikira Maria afashe umwana Yezu amwonkesha kuba rero amashusho ya izisi na urisi ariyo ya kera bikaba bisobanura ko aya Bikira Maria yakopewe kuri ayo yantuza ya izisi na urisi kubakunda gusoma nabashishikariza gusoma igitabo cy'umudamu witwa Françoise Dunant yise izisi mère de Dieu aho yerekana nyine ko ayo mashusho ya Bikira Maria inkomoko yayo aho yerekana ko les vierges noires ce qu'on appelle les vierges noires cyangwa Black Madonna hano mu Burayi bari mu makiriza yose kugeza ejo bundi mu kinyejana cya 13 mbese bakatangira kubivanamo bakabisenya aho intuza ubucakara bw'abirabura mbese butangiriye ariko n'ubu ngubu ayo mashusho akaba akiriho amenshi aheshe muri za crypt no kuvuga munsi ikuzimu kwa za kiliziya nk'ahantu mu Faransa iyo ugiye gusura izi za basilike na za katedrali za kera cyane iyo ushatse kujya kwinjiramo hasi ikuzimu uhasanga izo ayo mashusho nkaba nakwibutsa ko ayo mashusho niyo abasenyeri na papa niyo basengeraho rwihishwa iyo bashaka gusenga umubikira Bikira Maria niho bamanuka niyo bajya gusengeraho ntago basengera imbere y'amashusho ya Bikira Maria w'umuzungu kazi kubera ko nabo bazi ko ari fake nicyo nashaka kongeraho murakoze
urakoze cyane kuri kukinyongera kandi kagize nibyo gasobanura koko birumvikana ko bafite amatsiko nyine bashobora kubikurikira bakareba burya no muri ni Vatican hari ibyo bita ngo hari inyana cyangwa se hari ubushyinguro bw'ibanga Vatican ku buryo nta bantu bajyamo abantu bahagera akaba ari ahantu hashyinguwe inyandiko za kera cyane kimwe n'ayo mashusho yose ku buryo mu by'ukuri hari n'abavugaga bati ari amabanga y'i Vatican aramutse abwiwe abantu bishobora kugira ingaruka ku myemerere yabo ariko nanone birumvikana ko nk'aya mashusho kuko tugenda tubona ubu ngubu amashusho ndavuga y'umuryango mutagatifu agenda ahindagurika bitewe n'imitekerereze y'abantu ko igenda inahinduka ku buryo ubu ngubu dusigaye tunabona aho batwereka nyina wa Yezu ari umublonde rwose w'amaso y'icyatsi kibisi cyangwa y'ubururu nyine urumva ko ari ibintu bagenda bahindagura uko ibihe bigenda bihinduka reka two gutinda aho ngaho dusubije ijambo duhe ijambo Dr. Inkiko Nsengimana akunganire kandi tugana ku musozo
murakoze cyane nagumije gukurikirana ibisobanuro mugenzi wacu nicyo ribere yatanze rwose ndumva ntacyo nakongeraho kirenze yenda icyo shaka kuvuga ni ngaruka ku byerekeye ukuntu Egypte nyine yabira yantuza ya yo mu gihe cy'aba faraon ukuntu yavuyeho koko nibyo mbere yuko ukambize aza ku butegetsi nyine koko habaye ikibazo gikomeye mu mitegekere yo ya Misiri icyo gihe niho rero ubona yuko imitegekere imaze kugenda rwose igira ibibazo niho byahaye abo ibindi bihugu nyine gushobora kuza kubitera ubwo rero ikintu gikomeye nyine umuntu yavugamo ni icyo kuko imitegekere ya y'umwami witwa Farawo hagiye hazamo ibindi bice nyine by'abantu ubyigegera tuvuge yavuze ibintu bya feudalité n'umuntu yakwita ibintu by'ubuhake nabyo bigira umwanya ukomeye cyane kurusha uwo umwami mbese umuntu yabigereranya n'ukuntu tuvuge abega bageze aho bakagira imbaraga nyinshi mu mitegekere y'u Rwanda rwa kera ku banyiginya hazamo n'ibindi byerekeye abantu bari bafite bamadini nabo bagizemo uruhare nabo bagira ubutegetsi bwabo ku buryo ubwami Farawo nyine koko yagiye ubutegetsi bwe bugenda bumanuka kubera ibyo bihanga bishya byari bije by'abo bantu bafite nakwita ibikingi by'ubuhake bw'ubukingi n'abo bari bafite ibintu by'iyobokamana bawugezaho babigira mbesemo n'ubutegetsi ibyo rero nibyo byatumye ingoma nyine niko bigaragara ingoma zose kugira ngo zijye kurimbuka iteka zihera mu mizi yayo zihera mu nda rwose ibyo ni ikintu umuntu yabona gisa naho ari itegeko risa n'iridahinduka ingoma yose burya kugira ngo igwe ibanza kugira ngo ishoboke nuko abayiri mu nda bayivaho nuko rero ubwo byaje kugenda nyine Kambize afata ubutegetsi abaperise nyine baraza baza kuvanwa n'umwe n'abagereki barongera baragaruka kugeza wa mugani igihe yuko nyine jibute igendeye nkuko yarizwi ubuhangange bwayo bwamaze imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza imyaka irenze ibihumbi bitanu bugenda gutyo nuko rero umuntu yavuga ati byagenze gute ni ubutegetsi bwimunze hagati noneho haboneka abaje nyine ukavuga nyine abo baperisi abagereki n'abandi bose baraza kugeza igihe nyine Egypte irangiriye n'ubumenyi bwayo bugenda bupfundikirwa bupfukirwa n'abaje bavuga yuko aribo bami bashya nuko nicyo kintu navuga mu biganiro byacu cyerekana ukugwa kw'iyo ngoma rwose yari ikomeye mu buhanga mu bumenyi mu iyobokamana mu mitekerereze no mu miyobore ya politiki no mu miyobore ya politiki afite ikintu imiyobore ya politiki yayo niyo yabaye yaje nyine kuba mibi kandi ubundi koko cyari Farawo yari umuntu ukurikira ibintu n'abantu babaga bazi imiyoborere y'igihugu y'abantu bayituyemo ibyo rero igihe byaje bigahinduka kubera inyungu za bamwe nicyo kintu umuntu yabona cyasenye Egypte y'icyo gihe ariko ubumenyi bwose twongere tubisubiremo ubumenyi filozofi y'ubuyobokamana n'ibindi byinshi isiriho isi yacu y'ubu ngubu tugenderaho naho ngaho ishingiye naho ni kuri Egypte ya kera ni kuri Egypte y'abirabura nk'uko bavuze niho ishingiye na n'ubu mbese nicyo umuntu yavuga yuko mu kintu gikomeye cyane abirabura bazaniye isi wa mugani ni muri iyo mitegekere y'igihugu ni muri ubwo buhanga mu bumenyi gushyira imbere ubumenyi cyari ikintu gikomeye cyane muri icyo gihe nkaba rero yenda ari cyo kintu navuga nti muri make ingoma yaguye uko nyivuze ariko nanone nshimangira mvuga ibintu bikomeye bagiye izo ngoma zazaniye isi isi muri rusange kugeza ubu ngubu murakoze.
Urakoze cyane bwana Nkiko Nsengimana. Nagira ngo nsubize ijambo Blaise nicyo ribera asoza kino kiganiro atwibutse mu magambo avunaguye rwose yenda yakoresha nk'umuntu umwe cyangwa ibiri ibyo twaganiriye uyu munsi natubwire yenda ati ubutaha tuzakomereza ahangaha noneho kugira ngo abadukurikira babe bazi mbese ibyo tuzaganiraho ubutaha. Ndagira ngo bwana nicyo ribera usubirane ijambo unasoza unasezera kuba
murakoze cyane. Muri makeya icyo twaganiriyeho kandi twafata ni uko abirabura barakomeye rwose bashyizeho ingoma ikomeye cyane ishingiye ku bwenge, ku bumenyi, ku bibokamana, ku bintu byose byaje kuba umurage isi igenderaho kugeza uyu munsi mu gihe cy'ibinyejana birenga bitanu. Mbese intavogerwa ari super puissance cyangwa hyper puissance nk'uko tuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'uyu munsi igihe kirekire cyane kugeza cyane cyane mu guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi ndetse na mbere gatoya rwose twavuga mu mwaka w'ibihumbi bibiri mbere ya Yezu. Ubwo mbese igihugu cyatangiye kujegajega kikavogerwa kugeza gitewe n'aba nomade bita Ixos bakigarurira igice kinini cy'amajyaruguru mu gihe kigera ku bisekuru bibiri. Nubwo hagati aho ngaho binyejana bibiri bitatu nubwo hagati aho ngaho Abanyamisiri baje kwitera akanyabugabo bakongera bakirukana abo ibyo bisambo byari byabateye bakongera bakigabirira igihugu cyabo, ariko guhera muri 525 cyatewe n'abaperse. Abaperse ni na abanyayirani b'ubu ngubu ndetse n'abanyayirak b'iki gihe. Mbese umugore kuva muri uwo mwaka igihugu cyakomeje kubera ko cyari cyaracitse intege cyane cyakomeje guterwa kuvogerwa, kuko nyuma y'abaperise haje abagiriki, nyuma y'abagiriki haza abarumani, nyuma y'abarumani haza ababizantin, le bizantin n'abaturuki b'iki gihe. Nyuma y'abaturuki b'iki gihe haza abarabu, hagati aho ngaho hari utundi dutero umuntu atavuga twagiye tuba nk'aba abasiriyan bo muri Siri y'iki gihe, nabo hari ukuntu bazaga bakamara nk'imyaka itanu icumi bigaruriye nk'agapande kamwe k'igihugu. Mbese bara kuva icyo gihe igihugu kiravogerwa kugeza ubwo gitakaje ubusugi n'ubusugire bwacyo kugeza uyu munsi, kikaba kitarigeze cyongera kugaruka mu maboko y'abana bacyo abirabura. Bikaba byarahaye icyuho abarabu mu kwigarurira amajyaruguru yose ya Afurika. Hanakubitsa ko mbere y'ikinyejana cya 17 nako mbere y'ikinyejana cya 7 ni ukuvuga mbere y'umwaka wa 642 nta mwarabu ubarizwa ku butaka bwa Afurika, kubera ko Afurika ntabwo ari igihugu cy'abarabu, ni igihugu cy'abirabura. Ni ukuva mu kinyejana cya 7 abarabu bigaruriye igice kinini cya Afurika y'amajyaruguru, ndetse urabona mu bihugu byose byigaruriwe n'abarabu kuva muri Misiri kugeza muri Maroke, naho usanga abirabura bari batuye muri ibyo bihugu barabahinze babahindira mu majyepfo ku buryo usanga bose ariho birunze kandi kugeza n'uyu munsi burya abaturage nyamwinshi rubanda nyamwinshi yabatuye Algeria, Misiri, Tunisia, Maroc na Abiraguru ariko nta hantu ushobora kubabona ku karubanda muri place publique muri television mu myanya y'ubuyobozi nta hantu na hamwe ushobora kubabona barabahanaguye Burundi nuko ndumva raho twagarukiriza ubwo tuzakomeza ubutaha tubona ukuntu guhera mu kinyejana cya 17 noneho ari abanyaburayi bigabije Afrika kugeza n'uyu munsi tukiri inganzwa zabo murakoze
urakoze cyane nagira ngo Dr. Nkiko Nsengimana usezere kuba duteza amatwi uyu munsi
nsezere rero kuba twumvaga mbahamagarira mbashishikariza ikiganiro tuzakorana none mu minsi iri imbere nk'uko mugenzi wacu ureze nicyo ribera bibuze ndabashimiye kuba mwatwumvise kandi mukomeze mutugezeho ibibazo n'ibitekerezo nk'aho mufite murakarama
bakunzi inshuti za radio ishakwe ndagira ngo mbashimire nyine ko mwaduteze amatwi muri iki kiganiro iki kiganiro ni cya gatanu mu biganiro twagiye tubagezaho bijyanye n'ishema ry'umunyafurika ishema ry'umwirabura ni ikiganiro cya gatanu mukaba mwari kumwe nyine na Blaise Nicyoribera na Dr. Nkiko Nsengimana na Sixbert Musanga Furo kibagejejeho murakoze rero ubwo naho ubutaha